nigerremix.com.
As I wake up on DJ, I'm gonna eat.
My lady, every time I look you in your eyes, I see my future, walai. You make it to me, focus your time, walai. My lady, every time I look you in your eyes, yeah, you are so amazing. Acha nikupongeze. Mariana na, tumependana, tumefanana. Ukiondoka nitakubalana. Niliwaacha kina Diana for you, oh. Mariana na, tumependana, tumefanana. Hakuna siku nitakuja kukana. Niliwaacha kina Diana. So, oh, take me slow, slow. La 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 la. Take me slow, slow. La 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 la. Nobody gonna be like ya. Ata na Tony tu mini kilala. Unanidia my lover. Unanikosha mi kwako nikileza. Nobody gonna be like ya. Mariana na, tumependana, tumefanana. Ukiondoka nitakubalana. Niliwaacha kina Diana for you, oh. Mariana na, tumependana, tumefanana. Hakuna siku nitakuja kukana. Niliwaacha kina Diana. So, oh, take it slow, slow. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yeah. Take me slow, slow. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yeah. Take me slow.
Out from nigerremix.com.